Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde aljumare noga e jitti lewru Octobre jeena yamde soki nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumaro yigal. Gal sariya kessal anni ngal ɓameede ley leydi meɗen ndi wattu joni ɗum wonde hollitede les raison ngaji ɗi yoga e jamar nde kay fooli tiwide himmeji muɗum ndi ano gonde huccedede hoore. Kono ayri banggal lekkolle laamu kulikoro tiɗallaji mawɗi gonde ma tetton caggal waydi ndenago wattu joni ko heewi musengaɓe furdu korsinaɗe ɗo nokkule warde ley ngallure Bamo kañe ko nandi e muɗum ɓuuri yidde. Sey uri kulikoro en gardatan fa nokku noddirte dijeni iɗum ley laamu kullo kani wattu joni ɓe mbi coggu kuɗɗeɗano gondi e jippa toon caggal ko kettal fuɗɗile oɗon nokku ko garan fantade ɗo e journal ngal ɗi won noon sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal o jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirte ɗo nohumu jiiro won to ɓoggi jamɗe to noygal sariya kessal anniyigal ɓameede ley leydi meɗen ndi wattu joni ɗum wonde hollitede golleji ɗiɗo Bamako ɗo kañe fa jottoɗa kayi segu motti e gawole sahal leydi meɗen ndi wattu joni ko heewe jamare nde fo holliti wiide famini ɗiɗo golleji saabi de ko haala e battuji mawɗi ko fano wonde huccinede hoore fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boly.
Gawo woni ko région ngaji kewɗi gonɗi ley saha ngal hono kidal e menaka ngaɗi hawrude fa kollite ko rewra dow muɗum ley heɗintingol nuygal sariya ngal. Yakuba Mayga won e baale société civil gawo.
Ko heewi no hani yewtede saabu hunde heyre kay ana hani jamara jaɓana ɗum no gollida ɗum saabi moƴƴereɓeɓe leydi ndi.
Ɗum wonno ko dooma to sigutoodu ɗum saabide kanankoɓe région o darti e jamare nde gatta koyɗe muɓɓen dow ngo hakkillo. Modi bo Oumar Koulibaly secrétaire général société civil sigu.
Waltiŋuji ɗi gattani hakkillo kasindineɓeɓe leydi Mali ana hani halfinteɓeɓe gattana hakkillo huccangol hoore muɗum.
Ley ɓaleri leydi meɗen ndi jamare nde holliti wiide ana jogui gikke lobbo dow nde windande e wi Mamadou Koulibaly conseiller régional koɓe kollite hakkillaji maɓɓe huccanama hoore leydi
ana le oɗo projet nugal sariyaji kala ko hawra e dow muɗum le battu mawɗo fa yettade wakati joni o saabi wattu mo fedde humaninde winndugol nugal ngal wari kay ɓe gattane hakkillo kala ko ɓe hollita saabi fof ana le avant projet o.
Hollitinde wiide fedde humaninde winndugol heyɗintingol nugal sariya ngal waddino jooɗa haala e dunki ande dow dartugol hakkillaji yimɓe e winndugol nde dewtere.
Ɗiɗo kabaruji fanma heɓe dow beme ame ande to dow page Facebook e compte Twitter Studio Tamani. Ko nayri banggal ƴewtade nuygal sariyaji ley leydi meɗen ndi micciteɗen wiide haalaji wotteji ɗi ɗum wawa haalede caggal muɗum ley ko laamu hakkundejo haalno ko ɓe mbihi wotteji ɗi ɗum woni président yaku waɗanno ley lewru février hitande 2024 ley leydi meɗen ndi wattu joni yoga e pelle politique kay mbiyan cikkiti yalla oɗo golle ana wawi tabede haalude amen mawndi yo wikiddo hen fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boly Ali Cissé.
Amadou Aya keƴaɗo fedde noddiritede cadre d'essence de parti e regroupement politique pour une transition réussie au Mali holliti wiide hakkille muɗum laamu o ana tiiɗi fa teddina wattu mo wi hatta e laamu hakkundejo o.
Minen ka komin tawkini golle o wurdi yarde ni ana taaɗi saabi juingol fedde agine koyɗe muɗum taaɗi sanne golliɗi keddiɗi kanɗi huncande hoore golle laamu hakkundejo o du no wurdi yarde ni koyɗe muɗum ana taaɗi. Minen ka mi miila e feysoɓe jogui anniya teddinde sarti moɓe kolliti o.
Tawene nuutugo hoorejo parti Union pour la sauvegarde de la République ISR holliti wiide wonko yeehi yeeso e ley golleji laamu hakkundejo o.
Miɗe miila ñalawma hannde o ka golle ana wondi waɗede le gollirɗi fuu fedde agine yimɓele gomɓe ley hemɓe hunike ana heɓa balɗe seeɗa jon eɓe kanno hinnaade golle avant projet nuygal sariya o du no yaawiri. Min ka miɗe miili wonko wondi waɗede eɓe gondi wadde ko ɓe mbaawi yalla yimɓe fuu ana heɓa hokkodirde juuɗe faa golle o yaha yeeso.
Fuu ɓiɓɓe Mali kay gikki muɓɓe ana mawni sanne dow waɗugol wotteji ngaroji ɗi dow jam e deƴƴere le leydi men ndi.
Wattu joni en jaram fa nokku noddirteɗo kulikoro ɓe mbi ko nayri banggal lekkol ko tiɗallaji mawɗi gondi e mate toon saabi de nokkule goɗɗe antoon a tawa musengaɓe ngala toon nokkule goɗɗe antoon du kaaki koɓe gollirta woni ko wala banggueji goɗɗi du le région kulikoro o wayde ndenago woni toon gam ɓe humniɓe kabaru école ɓeɓe mbi eɓe paamin ɗiɗo tiɗallaji no worri toonno jaati fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Ousmane Niali Boly Ali Cissé.
Ɓande geni tonga yaade tien ƴaɓɓorade kayo hooreɓe cuuɗi lekkol ngayi ɗi kana wondi wulitade yogaɓe saabe rafi cuuɗi jangirdi wobbe sabi kaaki jangirdi be nguli ticket dun laamu o faabe tampi jonka beedo horebe chuddi le college di ka do balligu yimbel gombe tombe faabe jike mudum
faire le recrutement au départ mais pamanno hitande fu arande de ka joni sabe tidala nokku so wana duubi didi bamata classe jiago jogimi musel en taton suka lekko jogabe anan joodi taton taton na nayon nayon nokku yoga feele classe jaddo bo jogabe jaati e leedi joodi hande no wala futtal ki suka be lekko be imin jogi
horejo kumani do jande le lamu kulikuru o ka holiti wiide ana andani ciddalaji di jaati o holiti wiide mo wondi wadde ko o waawi fu yella mo hebana dum jogolal cemugo daw woni de cap kulikuru
lekko yogaji ngala musel en kibube ka wana ifu sinya bami jande leleere meden kasindini musel en jeddon ka ko buri hewde fu nayo na joyon woni ko min tawrete musel en hewbe woni be ngarai holitimbe wiide cialla be jida gollirinde no haniri be nyawbe an kaani joppede e foftere sabi won sukabe ndombe
afen de recruter o beedi hendu wiide won cuudi jangirdi yogaji uddidi le laamu kulikoro o buri fule commune nyamina
l'école de Termambou
sur l'école Termambougou faso bugu ko fan e sur l'école son hora bugu madrasa ngaji ngari mbaylti ci l'école di sabe musil e ngala kanye rafindenagu ci l'école tetan jande wondi wadde le capan o
c'est ma troisième école dans mon cap
woni ko mayriam koulibaly hebani studio tamani yore kulikoro
se uri kulikoro e ngarda nokko no dettedo jijeni idum leyi laamu kulo kani o wattu jono be bi cioggu kudde dana gondi e jippaton caggal ko kettangal fuddito dum tay kitay lum mabbe go kenyan dum woni alkamisar de nanno lum be jotti tonde sodo be kanye sottobe fu mbiyan gikkini gikke lobbo wattu jono no kudde de kani jippirade fa kebe fantade fa hande kedden Ousmane Niali Boule Ali Sisi
amene ngoni lumo jijeni do alkamisar fu sodo be sottobe garata nannude lumo go lumo e wi el hadji mamadou fall babi jokko hore fedde julabe jijeni go hebbe yambere maggo no worno arande
sumaun selema
cogu kulle kece de ka fuddi jippade don sabi tobo mongo jubban o hitan hikan cogu gawri ko fuddino wembu nemen seeda jippike hande cogu anguru gawri hakune bud tapantati na buddebe sefa won
duru binane wardobe do negosoji do moto ngaji do wotoroji fa yottade do araji nannobe lumo be kolliti wide sabi mojugol dungu hikko o kullantereje de ana kebire no yafiri
yimbe ka ana welti hande jejeni do lumo go kulle ana hewe mudum cogguji didu ana yafi kettangal gawri tigaje kanye nyebbe mi fuddiri jejeni do ka yimbelbe hakkilaji mudum fuddi waltade bangal ngure
onoku mo lawi kewdi yabbirto gendi jijeni ana beede kebal cercle kulukani go lumo yibe jalo kewde nanete le mudun fa yottade kullantereje ijingaji dum onoku Idrissa Sako hebeni studio tamani yude jijeni
wattu jonen kalawno kabaru ñoo ɓuɓallo no wori leleedi meɗen di micciteɗen wiiden ndungu o ƴaɓɓiki ƴamde nde naati jomte ƴande ɗe donen gonde matede le tatteji ɗi fuu leleedi meɗen di yimɓele yettoɓe le dogotoroje ɗe ɓe mbisa ƴeewi ko ɓuri hewde fuu yo sowɓe ñaw ɓuɓallo o noon le majjunduu ɗum woni immogol ngol fedde humininde haɓude kabaru ñaw ɓuɓallo waɗno hitande 2021 ɓe mbi ko ɓuri million ji tati ɓinguel adama ñaw ɓuɓallo o mata leleedi meɗen di fuudu sukaɓe ɗum ɓuri torrude ɗum woni ɓe ngala duuɓi joyi kañe fa yettoyo rewɓe le cowiɓe fa keɓe famtade fa nde keɗɗen Ali Sisi e Fatuma Tamayiga
makan jara wondi e suka muɗum duuɓi nayyi lennaɗo sud dogotorore saabi ɓuuɓal ɓattaɗo suɗɗo wonɗo yayi trawle kañum ndu ana wondi e sukkulla suka makko mbaro duuɓi jetti ana lennaɗo kañum ndu kanko ndu ñaw ɓuuɓal o woni makko ɓeɗo saraɓe ɗiɗon kañum en ka fuu holiti wiide ɓoɗɗi ana heewi sanne nde oɗo wakkati
ɓingel an gaddimi gamo sella keefi woni e makko ɓiyan gorko mo duuɓi jetti gaddimi ga en keefi o mawni e makko hoore nde mo wullanta fa ɗum nawi jokka o moɗa crise ngaji
le nduɗo suudu to shafaje yeyete jama ana heewi ɗon jeeyo leɗɗe o holiti wiide ko heewi yimɓel ngaroɓe ɗonɓe fuu cafaje ñaw ɓuuɓal warta sodde toɓo ngo ɓeydade jameji tunnuɗi ɗi ilata sabi mbini ɓeydagol ɓooɗiɗi kanjine eɗi keewi torda mohammed agibu diallo jeeyo leɗɗe
ɗen cotta safareji kewɗi safareji keefi durma kañe dande nawore caggal ɗum min go safare ñawuji mawɗi hono tension kañe nye jabet ka e wakati mo gonden do safari burdo sodede woni safari kefi
Vincent Sanogo yo conseiller le hejo kumani do habule nyaw ubal ole lede amendi o wide beeda gol nyaw ubal ole odo wakati toko mongo darna mudum ana hen o monarda jamande teddina dabreji kolitaadi wide ana wawi sakkaade nyaw ubal o wuwa nukuje mu en fa laba wakati fu
ya in
hika kefi satti maunude dina rawani sabu hikka to oji di mauni dina dubi yabbidi di dundu ana lata sababu wadude kefi ka min baba halde haddu yimbe no foti ko rawani talkidi min kolla ana yotto yimbe ujunere e temede nay mo kefi lati sababu mun en
formation sanitaire public
Vincent Sanogo jokintini wiide fa wawde habude nyaw ubal o wondati di kanakobe kuma ni be chaldal le lindi itti le hakkune majji ana hokkude jamande arkileji chuwadi mere mere wadde imadaraj fa person sukabe ta wede dum fu nyaw ubal oka ana wondi masimbinde yimbe le lindi
wotu joni en kokka hono odo kabaru to duansa tobe koliti wi sa je won suka debbo goto wiama gollole sud academy to duansa to wiama kanyun wara ton jamma talatar jabinonde police ngabe koliti wi yo be sewi jatu o sopirale odo nokku soma heddile dedo barme wotu joni ima darajan gonde wadde do hen faabe jewto yalla hono yimbe lo golum dido golleji kan natirde e juule sekrab do katten bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedaade heddu jamen dido kabaruji fan ba hebe do bema ande to songadi www.studiotamantop.org no noddi do ni numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no konande do no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde do sukabe hebbe def hanbe yadde le lycée be dum woni tala en biyan alal bar jabbinon de kabaru o sakiti hokkede kasen wiyamande be kani wadede orienté be biidum hani wadde le go'o lewru novembre worordu wattu jono be do sukabe hebbe def be be keppi sanne wop mabban gonde gollude golleje goddi kasen fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Bouli Mamadou Samaseku
orientation o yu fay boyata mi yidi mi nabbe lise mi huyi sanne yela am yu be nabbe kam lise kala ko lati jangire to ja ami min kay mi welti
don yo hala ji sukabe yo gabe hebbe def won be sigaso tagal ko ministere commune do jande holliti anniyaji hollitingo ley balde garoje yu o inde orientation ngaji tawene sukabe lekol won be segu koldi metti mo ben e golta do gol e wi mabbe orientation ngaji di anakanno wadde den illa ekol uditaka ministre commune do jande holliti wide dulla etat do gongol kano waltini hakkilaji wide tidallaji taykitaadi di gatta kutteji do heejoji jande classe sappo bo madame sidi bd de ousmane tendini wide golta do gol anafawi do golleji mudon kanya dartude ciudi lekol di ngala wi lamu njango bay na berele mu en
certi ya gonga taade fi yama golle de heejoji jande dizum ngaji di ko finama ne retard balde sen kanon bangal ti allahji ngudure di wana fi taade fi watta hello kabaru sugabe so puddi joni fayotaade lewru me yo hanani libbi jiddi be jangi tawane heejo jandeji mabbe yo libbi jeego
ko lati futa fo sukabe lekol wombe kay an gonde wadde ton golleji ciudi na du wadde ne le sarabe mubben
kay ga enne golleji defu gondugo ne keppi jandeji di puditali sabbi kabi haddaade galle ko mi gondi tan yo dabaji di tofe e ko nande mudu e jamma hinade haru sembe caldi e li galle mi wadande fu ne wala dun no nela innam
le wuddu leydi meden di golleji gese woni ko sukabe hebbe def wombe bayangara ko gondi wadde
sarab amma paboto mi li golle gese fodde yubo inde orientation ngaji di yalta wakar juno min hinni tiwtande daba yidi nyamdu nay e bali amen
yoroso le bale leydi meden di e kaba jabbare 10e koliti metti mo ben e mabbe boyi e ben jodi e ben domi
chaque jour je vais
damgal jangirde njayam ni heppi yubo inde orientation ngaji di yalta yalla min fu jande min kam mi filtoto 10e ane wakar juno golleji gese ngondi mi fadde orientation ngaji di njalta wakar juno o ne wondi e golleji le galle
je m'occupe des tâches à la maison
holitinde wiide ko buri sukaabe lekkol ujinaji temedoron woni hebbe def ngadaado le lewru juin hitande 2022